nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obeti nkwasɛm ɛyɛ somfo akwahefo na ne mɔ ɛkyɛ asɛme wɔde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn ho na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebre adu onua bɛsrɛ anidie mu sɛ wobɛsiri trase na yɛbɔ mpaeɛ ɔdomfo m abɔmufoɔ ɔmada wase sɛ wama yɛakwanya ɛnɛ nso awurade gyae wɔ ma a wayɛ krado ɛti wɔasɛmhyɛ wo nsa bɛfa adwene ne akoma nyinaa dɛ ɔnom sɛ wɔasombɛ no ase awurade deɛ a wonni wɔ no wonam wɔasɛm yi so awurade ɛyɛ ho adi akyerɛ no awurade deɛ ɔnni wɔ nso wahyɛ ne den na wahyɛ ne ma honhom mu ne pie hu nam ani wakɔa so ma no nyame ansa m'anim deɛ a makɔsua bɛbiara a mɛgyina wo mbɛnim biara ato ho pan sɛ fam mu ɛkasa ɛdufo na mani da so sɛ woba ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase nwurade yesu kristo deɛ mu ɛna ɛbɔ mpae amen ɛyɛ m somfo akwahefoɔ no na ɛne mo kyɛ asɛm onua ɛne asɛm a me ne wokyɛ mato ne din ɛwɔ pɔtɔkɔ asɛm sɛ dealing with the little forces sakraman nketewa no yɛbɛyɛ wɔ ho adwuma monkyekye sakraman nketewa no sakraman yɛ aboa bɛn twerɛsɛm no mɛyɛ hu bɛda no adi akyerɛ yɛ mɛyɛ hu sɛ ɔyɛ mmoa a sɛ wotaa ɛyɛ bobefu a wɔkɔm na wɔkɔ kɔsɛe no mpanimfoɔ no koraa deɛ ɛbɛyɛ bi na ɔmoma no wayɛ bobefuo wobɔ bɛturo bɛyɛ yɛbɛka sɛ waneka ɔmɛtumi ɛdidi mu saa ayɛ no basaa nti sɛ ɛdu aberɛ a twa berɛ no bɛdu na wɔbɛtwa a na ama bɛfuo no mfu yie ansoa bɛyi ɛnoɔma nkɔ yie na yɛde toto onipa abrabɔ ho ɛno nti na ma a ɛnwumonwom Songs of Solomon, itimi enu, imu a eye edunu. Shresem ne kani pefe kase. Meka ima ina aye kradu ne iti. Meka puto kase ma, sebe ya, ibi ya chwi ni biwa imu udu yi ankasa pa. Making kind. Masi, take as the forces, the little forces, that spoil the vines for our wine have tender grapes. Nti woyɛ ɔse monkyekyere sakraman mma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛn bobe anso nnua baforo mesan ka bio monkyere sakraman mma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛbɔbe no anso nnua baforo amen onua nea ɔtwerɛɔ saa krataa wɔ yi a yɛbɛfa sɛ ɔhene solomon ɛyɛ obi a na saa ɛhoma yi ɛnta nka ho asɛm koraa ɛnwumonwom no ɛnta nka ho asɛm sɛ wopɛ ɔdɔm nsɛm ne ɛyi a wota akɔ hɔ a wobɛti bebree but ɛnyɛ wɔ dɔm nsɛm kɛsɛ saa dɔm nsɛm no a saa nhoma no solomo kyerɛkyerɛ no ɛtufo ɛka nsɛm bebree ɛkyerɛ yɛ kwan a ɛbɛtumi so afa so na sɛ yɛne obi wɔ anyankofa wɔ awareɛ mu ne ɔdɔm a ɛbɛtumi ɛdi n'ani na yɛabɔ ɛho ban saa sakraman nketewa yi a ɔka ho asɛm yi bɛsɛ yɛde kɔ yɛn ankasa yɛabrabɔ wobɛhunu sɛ saa sakraman nketewa yi a yɛka ho asɛm yi ɛgyina hɔ ma dɛn ɛgyina hɔ ma bɔne sɛ we might think that small sins like white lies or minor compromises are harmless but it left unchecked they can lead us to bigger problems wode mesrɛ mu asɛ meka no pɔtɔ kasɛ mu na mepɛ sɛ yɛte nwuma bi aseɛ biara na wotie me obeti ase yi pa and say bonin kitin kitibi awu ni pedue mu a aya na ya de yebu ni eguso oh o de ma mentwa ntroketu abi oh wo de ma asama oka no de enye no kra de nanso e be se me ne ye baako san no ma no se ya momoden ensi sidua na ya nhwe ni ye ye mfiri ho a etumi e de yekọ oha okasie mu etwa se ade biara ye ka se negative thought esa ade biara enna na kwam ne yekọ fama na bada na kwam no onua se ye mfrasie ntem na ya nhwe ho na ya nka ho asama e betumi e de oha na manie Abraham, yeah, you are normal. It's me, Diba. So negative thought tonight. I can say, Junior. I need say, "Kau Junior, wako Junior, Junior, bunny." No, it is so so bunny. It's me, Diba. Ya brabum. It's me, the Arafu. The Arafu can say ba, because I didn't know if I say no. Who's on the young come once a man chill who, and answer your battery. They are crying here, dear when two no na twen maduko ne nyi ife de uya ne hwea na enye yie ana itunsu mu hu se I say lack of faith anjendi ebi sa ade bi ho a o oni jide wo okọ de na ade o de me kọ ye sa na me hwe se be ye yie a onua aye subang kitinkiti a etese asakraman kitinkiti a wakobo befo ma odidimu a wagaso omde omususa omunsed disan kese no ndi woni enhye dan yeden ndi wochi da kese ne woni di wochi a onu ameka chiro se frase chichi won efi wabrabom ese wan frase achichi won efi wabrabom na ukoso na uja won a otumi beye ohaw ne amane e wabrabom enenti anye ndiye wu mwono suno, pesa me kama ase mpa. Edro kwa yenu mi, peni, na, peni fobu bebi ya na mi ntia siye yi, but mi meni fia, kakrano, opa siye sena mwese, mpa, sema oke, sena opa suwa chile. Otumi kebi bise wu, se edro beji wu bia, ya terma. Edro na, wako yenu se, the moment a, edro na, wono mwono, inyako wu nipedwe ma, ensi saye, tumi diba nipedwe mwese, mpa, say drew we a bed in a patch me. Oh, it will know what you mean. The ambassador no check and no can say. Mumma ye and jane ye home and free ya brabum. Our any ya qua. Na better may granty. Our ye be ye ye. Inti a brabu be ye ye. Inti a sitting a be ye ye. Massa, so oma side genono, and o ura, oma side genono, it do. Wa brabo soa masa entimi mwao ana ebio nso me yana mayo akoye enoman kitinkiti bia eba ya brabo m eba ya sitinemu awo ade na metwen ade na kwa me koye nyeyi me twen bronika bibise procrastination of time enome bi ho ye tusheda enome bi ho o ade ne de okoye anye yi ntime me twen oh etimi eya ade a emwa enipa eye sa asakrama ngitenkete no ebi fa na bodom ngitenkete a wo ye odidi efu no mu odidi ni padue no mu sa no man na se ye bomodin se ebetumi ahwe yi na yatwe ho aiden efiri ho ana ebi so akoye toxic relationship toxic relationship no idea or see bonus is surrounding ourselves with people who bring us down or encourage bad behavior. You will need people who are obey a brabo ma. If you will try and wish ya. Wom wire cra. I did be a enye anna a subia enye no, or no back and who say papa. But I may catch you too full, and eh? A brow tear and quassa me say. san kofo no so hu hu abra bo mu a omode asa obetwu ho firi wo ho ndi na ose monchichi wo mmayen oh san kofo na se utumi yi wo mu firi wo abra bo san se oyan kofo bi a so try ho hia bo abra bo mu a wo mpe papa ye den ema masa hwe enye ni penya na epe yi o obi ho bo abra bo mu a se uka se wodi yi a ye fen se on ka je se ye de nyame ase koso e mo ka se o ho akire wa o en de nyame be ye ye we do no udi aro ho but eno no enya de a ye fen se emwa nemmo no se bibi koso yi a sai nipa no shewu nkran bibi shewu koso yi a sai nipa no so obeshewu nkran yi nemmo hwe se mokwa ho chire ma na efe no no ode eyi inoma eyi mrato ne ano dede na dede edi ba wa brabom sai nipa no momode ase obatwe ho ayeden efi ho pere wase weni nkwasa ma mede brew so fa krisi so kraje nkwa ene e adom bre ene ye nkwa jida bible si ina e boni nyakopa nim nyama ya da boni etunua yesu kristo bai so be wu so baji ye nkwa se upe mu fa se fa kristo se wo kra ni waje nkwa bible si e be je nkwa enti wo fa kristo a ene fa kristo se wo kra je nkwa se urade yesu na wasama ba mchen nyoma bia wo mabra bo manye ba de ma stresse mi jani ni na wa bo ma yini ni efi wo na fa se nde me kra ene na je nkwa se wo yesa bible si bi bo yesu kristo di bia no obo ni jidi mu o be je nkwa mi se urade aje wo da foforo so se woti ese ye bo eni enimu nyum ana baka se eyi bia jengra efa nkwasem ho a pomodin ase ubeden ubeti ebi ko lifeword eyi a clouda ubenya nkwasem ho e kasa bebre ho asemi every lifeword media ministry ho ana bauncha yam sonfo akwaifo nene mu chasemi telephone number ye 0244-86-9499. 0244-86-9499. Let me show you what you can do. Bye-bye.